eɗen godi yamde joyi wittere ke mintaji sappo e joyi e studio Kalangu kibaruji mon e fulfulde ko mino Amar Hama janganta o. E nder koye kibaruji meɗen mbiyen haninoɓe yaahi jore lana fay gota ummaki ardangal ni umminol nimɓe ɓadangal lumo fuɗɗama. Abdurrazak Isufu Alfaga heɓi mbar jari to andal leydi Rio Brésil. Yewtere meɗen hannde pindinol ƴewtana ɗenda do filla ekkitaki ko wiite ɗenda kungu fu e sukaɓe ummatore heyre ɓe marati. Kore jam hirtiyamon yerno kaliranno mi o e nder kibaruji meɗen mbiyen ni ana ɗum woni ministre kawjiɗo nder reedu leydi mbiyeteɗo Bazoum Mohamed o waɗi jangal illu laso leru uttu duɓujinayyi ɗiɗi e sappo e jeegonto enda nder leydi mbiyen Algérie. Batte jangal makko ɗum o yi o hawroyto enda hoorejo gouvernement mo leydi Algérie mbiyeteɗo Abdul Malik Selal. Batte majjum kam woni e heɓa jiidal faware joni e ndenagu naata caka leydi Algérie e leydi meɗen. Yeru ni no habaru burtotoɗo toenda no hokkan yimɓe habaru mbiyeteɗo ɗenda El Mujahid holli ɗo endan ɗum woni kanko mbiyeteɗo Bazoum Mohamed o jangal makko ɗum woni caka leyɗe ɗiɗi ɗen tawe ɗum hoytinanama dow keri maɓɓe. Yeru doni no ɗum wardinoɗen no mbiyeteɗo Bazoum Mohamed o yehi o ndaroye nokku to wiite DGCS ɗum woni nokkure hakkiline dow filla ndenagu nde Algérie. Nani kowi e nder kibaruji meɗen ni fahande mbiyen ɗo enda yerno kalirnomi jonda leydi meɗen Niger ɗum woni mbiyeteɗo Isufu Alfaga Abdurrazak o heɓi mbar jari to enda leydi Rio Janeiro nder Brésil noni batte wakkati ɓe njano fijo pirtol ɓalli mbiyetego Jeux Olympique. Ɗum doni wakkati o yano toɗande Isufu Alfaga neɗɗo no ittanaɗo dow inde leydi Niger do filla ɗum woni ko mbiten ɗo enda taikondo Isufu Abdurrazak Alfaga o neɗɗo non latiɗo ɗenda mawnuɗo e ekkitaki ɗum ɗo nder club show mo galluña meɗo enda. Yeru nino hoorejo club to ekkititte mbiyeteɗo Tijani Ali o wi hunde non ko lati ɗo enda ɗum weli o sanne ko hande wi'a ɗo enda Isufu Abdurrazak Alfaga o heɓi mbar jari wi'etedi médaille d'orne. Ɗum doni waddi ɗo enda o wi o ɓeydi tan faware joni ekkitol sukaɓe ummatore heyre. Nani ko wi bandi mbiyeteɗo Asman Sina.
Abdurrazak Alfaga fuɗɗa ekkitaki mum to am, amma o hi'u ko nokkure ekkintinol am ngol no wuuri. Min hoore am kile kewɗe miɗo heɓa jalorga. Nden o wari o naati omo ekkito to am. O wardana santir bleu, mi wartirimo gaɗa o adi santir jaune. Ngam mi taykake mi daari mi tawi o hana hewtade santir bleu o. O wi'i kam hiɗana mi ekkintina ɗum tan fa woɗa. Kam hiɗa waɗude combat. Nden jaabimimo bi'umi mi wattatamo to o hiɗa. Kanko suɓanto hoore makko de o hiɗi waɗude combat. Wala gonɗo no wallira kam. Mi nyotowo miɗo ekkintina sukaɓe zongo bammi. Nder majjum gommi miɗo waɗa ko gaɗanmi fuu. Ko o waɗi ko hokki kam sembe woni hande o wurtini inde leydi Nigeria. Nokkure ekkintinol am walana lakurusu, amma de a hi'i to Abdurrazak Alfaga ekkiti fa yotti to o yotti ɗo a jaɓata. Min ngala kujje ekkintinol kewɗe. Miɗo watta dane e gomnati e ballirami.
Soɗo miccito ni illu sappo e jeegon lewru men otto duɓujinayyi ɗiɗi e sappo e jeego hanuno ɗenda yohoɓe hijjore lana pira biyeteka ɗenda Niger Airways hanuno yara ɗenda nimɓe waɗoɓe hijjore to enda. Ɗum neni mbiyen ɗum hoyay hande subako yerno hokkoɓe amin kibaru mbi keɓa jottoɗenda e campagne o biyeteɗo Niger Airways. Na e wakkati ɓe jaruɗenda ɓe joyi e fedde hakkilinde filla Siri Haji e Umra wi'etede oho kando ka ye holloyɗenda wi lana piroa kan hani fonditede. Ɗum doni lati mbiye hande jo hijjore fay goto woni dillay nder leydi meɗen Niger. Yerno biyeteɗo Amadou Mumini hoorejo association kawjiɗo filla hijjore e Umra anabi wi bandimi biyeteɗo Adam Dawachi. Nani kowi
liga
kuno gaɗago hakkunde agence uji leydi meɗen e himɓe Saudiya. denne himɓe hanuɓe arte yare ɓen ligaku dow fi maɓɓe ngu wala ligaku dow balɗe jeetati no denne ɗo yaade jango na faɓɓi jango toɓe jahayi no hani ɓe kokkite ceede maɓɓe ɓeɓe joɓuno ngam nyamdu e toɓe pukkoto denne mursere agen suji non gaɗa fi darowo jonde maɓɓe nder madina no wodi nder hijjotoɓe ɓe ƴuɓe nder reedu leydi ɓe gala to jippoto kamɓe du agen suji ɗi berniɓe on gi'ina ɗum fu dongal no tawangal dow daaɗe agen suji
nonni faware joni soɗon miccitoɗenda mbi'e an hoorejo leydi gouvernement mo leydi meɗen Niger biyeteɗo Birjira Fini waɗi to enda jahangal nder région mo Tillaberi batte jahangal makko ngal ɗo ɗum woni o yaa o yidoɗenda e nimɓe laatiɓe wuroji ɗum woni ɗi sigila on hani to enda baras kandasi waɗa ɗum ɗo non batte majjum duni o yi o yidoyɗo enda dow filla tawe ɓe daari ɗum ɓe moƴƴini fawoɗi noni fawari joni mbiye e kibaruji meɗen duni jiidal naati kenga mbiye nder gouvernora mo Agadez ministre mo ɓadiɗo ministre kawjiɗo filla ɗum woni mbiyen durgo nder leydi meɗen Niger e hooreɓe hakkiliɓe filla mbiyen fijo wiyetego to enda Cuir Sale mo Agadez ɗum ɗoni ɗum woni jaki makko do majjum filla ɓe jaɓe daroa noyi nokkure nde hani wontire e do filla fijo latingo wattego to enda hitande nder nuyɗo ɗum waɗi komin jewtiɗo ende biyeteɗo Boussa Mohammed ministre kawjiɗo do filla durgol to enda e Moussa Mamad ko wimi
L'objectif de ma visite ici
o waddi kam ɗo Agadez woni tawikaade ngam faamude nder ko waɗano ngam fijo Cuir Sale ɗum e boni ko haaji a moƴƴino baɗde fijo gon waɗeede laso e tati laso e nayi e laso e joyi lewru septembre waroru du komi hiɗi woni yimɓe wownoɓe wattude juuɗe muɗum ko fijo goo waɗa faa wooɗa gara nanngano gouverneur keso o heɓa ko waɗete fuu waɗe ngam warooɓe to Cuir Sale o nana belɗum ngam ni Allah waɗi ɓe fuu iɓe buuli Agadez du ni fijo goo wowa waɗeede minen ministriji kawjiɗi filla damal e durgol kam fuu he bureau ardiɗo gomnati min gattanamɓe jumgo ko watta ɓe moƴƴini nokkuje ɗe fuu fawoɗi denne neɗɗo maɓɓe fuu to soƴƴorogal
e nder kibaruji meɗen ni mbi'en heɓa tawe gallure ñameye wawnake woɗi no tawa nder sigila biyeteɗo ɗenda programme ñameye ñaala ɗum ɗoni yerno gouverneur mo région ñameye halliri ɗo enda Hamidou Garba o wi laabino ɗon koƴƴe ɗo enda kwatta tawe ɗum woni gallure nde e fondite fawoɗa e nokku fuu to laati ɗo enda ɓadagal lawol ɓenɗo jeeye ummine yerunino o holliri ɗo enda o wi ɗum saabi ɗo enda nimɓe dar ɗum ɗo dartana nimɓe laatiɓe connoɓe mobilaji e fawari joni sonnoɓe bisaji dow laabi o wi ɗum ɗoni ɓe jaɓɓe daro a laabi kotta tawe ɗum fuu ɓe accoyɗin e ko mbiten panoji ko laati ɗo enda jamɗe cingeteɗe dow laabi ɗum yerunino o holliri ɗo enda bandiɓe o wi hunde noon ko laati ɗo enda ɗum sigila majjum darnama fa woɗi kettine nane ko wi bandimin Diallo Mariama Kenda
ɓiɗo toɓe e bisaji dow laabi e jon en torokoji e takkoɓe fotoji yeeyugol dow laabi ko haɗata giiɗe min kokki laawol altine de laso e ɗiɗi e lewru utudumo gon en nder mum himɓe amin no puɗɗan golle maɓɓe dow fi o neɗɗo fuu anduɗo iɗum ƴeewa ɗum no haani tokka goonga gaɗanido laso e jeenayi e lewru utudumo gon en nder mum himɓe gooduɓe butugiiji ko fiili janngirɗe na loktoroje kamɓen do ɓe umminte omum tefa nokkuje nder luuɓe diga umminaka e sembe joyi e lewru septembre lewru dartonu himɓe gooduɓe butugiiji ko wonno fiili luumo dow mo gallu ñamey kamɓen do tefa to payi diga ɓe umminaka ɓe kokkama wakkati jeegoo e lewru septembre luumo gonno maɓɓete balɗe ɗiɗi ko wata go lamni connoɓe motaagi dow laabi kamɓen do ɗooyaade laso e lewru septembre kamɓen do ɓe tefa nokkure to ɓe payi ngam sonnugo motaaji
mumen
e nder habaru ɓurtotoɗon hokkanimɓe habaruji biyeteɗo la griffe holli ɗenda hoorejo leydi meɗen kiɗɗo gannoɗo ɗenda laamu sogoji ko mbiten transition militaire général de corps d'armée saluji bo o hokkama ɗenda ɗum woni yeesaku e nokkure wiyetende tax force ɗo enda ɗum deni mbiya hunde noon ko laati ɗenda dartana fedde joƴƴinade noon ɓadide ɗenda e hoorejo leyɗe CDAO ndenne kankoni saluji bo o fedde makko nde hakkiloto do filla ɗum woni caka leyɗe CDAO'de joɗa kale e favare joni ɓe keɓa ɓe mbattita dow filla leñako eko nafata caka leyɗe ɗen. Yeru ni noɓe kolliri ni enda fedde jingonoɓe janguinoɓe jandeji mawɗe gaɗi dimma muɗum e keptol talkuru wi'etendu baccaloria duɓu jinayi ɗiɗɗe sappo e jeegom. E nder keptol gaɗago ngol do ni ɓe kolli ɗo endan ɓe mbi goyka fuu waɗay nder majjum. Yerno secrétaire mo fedde jingonoɓe janguinoɓe o wi bi'eteɗo ɗo endan Saibo Dambaji o wi amma no wodi ko jacci leymum seɗɗa. Hande subana o Raylati Soumana yewtidi e makko, kanko Saibo Dambaji secrétaire général mo SNES nani ko wi.
En série D, l'épreuve de physique chimie.
Do ko ƴewata tewtewru talkuru wiiteendu bak gaɗaɗo sewre wiiteende série D. Ko ɓe gaddanani jande physique chimie, ɓe jamama jande dow chimie. Ɗum ɗo wala nder série mo ɓe jangina. Tewtewru mo hitaande hikka de ƴewama no waɗa hano pecce capanɗe ɗiɗi e jeetati dow herme keptol keɓangol, no waɗa hano toɓɓe sappo ko ɓuyti nder keptol mo rowani. Deni sewre kawjine e tewtewru ko bak haaliri keptol gol feccere warde feccere den no faamoyte ko ete série D keptol maɓɓe waɗaaki no hiɗira. Welay min ɗum waɗi minen ƴama he hooreɓe kawjiɓe filla tewtewru gaɗeteeɗo nder leydi men Niger di watta fonditol ɓe ƴeewa nder sirmo ɓe janngini sukaaɓe ɓe gadda ɗum to tewtewru du. Kujje jonnaaɗe ko tewtewru hano talkurmo bak huunde noon ko jonna diga hitaane duuɓi 2001 no haani wi'e ƴeewaama du fonditee faa wooɗa.
Kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne miɗo feccide ɗum.
Noni e yewtere meɗen pindina hande nder tana yeru no kalirnomi jonda e nder ko e kibaruji meɗen ɗum woni piiɗe ekkitaki ko wiite Congo fu. Hunde noon ko wartani ɗo endan ɗum miccitana ɓiɓɓe leydi meɗen Niger hedde e puɗɗuɗo no waɗa ɗum nder filimuji ko mbiyeteɗo ɗo endan Bursili. Ɗum waddi ɗo endan mbiye nder région mo Maradi. Sukaaɓe ummatore heyre gaɗi ɗo endan nokkuje to ekkitorto piiɗe mbiyeteɗo Congo fu ɗo e ɗum waddi ko bandimi mbiyeteɗo Mohamed Mamam yewti e maɓɓe nani ko ɓe mbi.
Nder wuro Maradi no waɗa waldeje nayi to kungu fuu ekkititte. Nder waldere AFN hadde istad mo région on nder wuro Maradi Lasar fuu heder wakkati poytiri di ɗon ɓe jata iɓe conñina ɓalli maɓɓe. Wakkati on ɗon horejo biiteɗo Aboubakar Ibrahim fantini dow nafaka tawaɗo nder kungu fuu.
Arande ni a wawan domude hoore maɗa. Ɗiɗaɓel ɗum ɓeydan cellal ɓandu maɗa. Tataɓel a hulata goɗɗo taɓɓite nder ɓurnam maɗa ɗo nder duniyaru.
Himɓe kewɓe no wi'a bononda no heɓe nder gaɗol kungu fuu. Ɗum waɗi horejo waldere den Sabi'u Tsayyabu o jabake haala kalaɗo ka dow inde makko.
Minen tawaɓe nder huɓere e saroɓe sukaɓe wonɓe no ekkintini. Miɗen gara ƴewude ko sukaɓe ɓe gonno ekkintini. Saroɓe ɓen wakkati ɓe ji'i ekkintinol gol sey kamɓe he ko'e maɓɓe ɓe nana belɗum. Faa ɓe mbi'a de ni no waɗano noon nden kamɓe he ko'e maɓɓe ɓe natanno ɓe ekkito kungu fuu o momin gon miɗen ekkintina.
Hitaande fuu de ni wi'a sappo e lewru août yottake iɓe juula ñalaande de dow cingol waldeere kungu fuu ko AFN. Ko hannden duuɓi nayi ni ko cingol mayre. Sabi'u Tsayyabu hoorejo waldeere den umo andina himɓe Maradi hitaande warde hitaande fuu.
Ko seeɗo diriɗi woni nder kungu fuu o tan tawata ñemminol dabbaji, misali baaɗi, bolle, colu, anke ni dabbaji ñemminteɗi no keewi.
Debbo giiteɗo madan Ila Mariama o wari to hiiro gaɗaɗo o ngam o wi'a suka makko goruɗo duuɓi sappo e tati ko hannden duuɓi ɗiɗi ni ko imo nder ekkitittoɓe ɓe. E giiɗe makko o nimsitay e gattol suka makko.
Mi nani belɗum warde darugol ekkintuɗol makko go. Arande ni mi wattimo o ekkito nder nokkure ɗe ngam o nata himɓe de o ekkitake fa wooɗi. Imo wawi domude hoore makko. O bona ekkitaki ki no waɗa neɗɗo laato lesiniɗo ngam mi faami ko kangol e jido no ekkintina lesinako.
Duuɓi nayi ni ko waldere AFN singa himɓe nayo ɓe goodi. Hannden no ɓura himɓe capanɗe jeetato ekkitittoɓe gooduɓe andal dow fii o.
Ɗo wonto kibaruji meɗe fulfulde tili ɗo mbiyami on kirten to jam hirti.